kancane ngitshela umama ukuthi uyangichaza uthando lwakho wena baby yazi liyamangaza angeke ngikwazi ulinde ngizothumela bakho ngikusasa ubuhle bakho sandwa buyisibane kimi mancabanga ngawe baby ngqondi veliphisane ngiyacela sandwa sami ukuthi ungalingophisane umama wami uzojabula mangamtshela ngawe sojabula abangawe kujabe zonke izitha uthando lwethu sesidonsile futhi siyakude nhliziyo yami igcwele nangawe futhi ngcwele uthando lwakho mina bebe luyanganelisa sokhikhiza umama jabulo makhelwane
Let me take it back, we are from Bula Babesonda. Let me take it back, we are from Bula Babesonda. Let me take it back, we are from Bula Babesonda.